Mama, unavyo kinyongesha siya zangu mbali zinakwenda hey. Unavyo ninugisha style za fanga ndo napenda. Mama, hebu zirizungusha mambo ya pwani ndo napenda hey. Unavyo kigongesha zari ya watoto topatango. Ladha chocolate vanilla hey. Nikilamba mweza kozoba soba hey. Umenibamba ladha chocolate vanilla yeah, yeah. Nikilamba mweza kozoba zoba yeah. My baby
nikira chiga hakiringa ninapenda kisimama huku nyuma kakifunga bora nipatala wama mithira twiga hakiringa ninapenda kisimama huku nyuma kakifunga bora nipatala wama nikugambire muvu kwa huku nikukande mintaumiaje ukisema no we mwana mina sema ntaliaje nipe kiduchu mama. Chini paka juu wanimaliza mazima yeah. Maracha karafu wanikanda mwili mzima yeah. Ladha chocolate vanilla yeah. Nikilamba mweza kozoba soba yeah. Umenibamba ladha chocolate vanilla yeah. Nikilamba mweza kozoba zoba yeah. My baby mithira twiga hakiringa ninapenda kisimama huku nyuma kakifunga bora nipatala wama mithira twiga hakiringa ninapenda kisimama huku nyuma kakifunga bora nipatala wama.